Hayi bafethu, hayi no nephis mfethu, nginomfana oyi-1 lapha endlini. Yey. The other day ufonele iboss yami yazi akhuluma naye efonini. Yo. Yazi nje sengingazi ukuthi ngenze kanjani. Sekabhizi akhuluma efonini. How are you? I'm fine. What are you doing? Like really mara. Hayi, no nephis bafethu. Hayi, bafana lapha. Nomfana lapha endlini una 3 years akagangi kwani. Yo. Ngithi manje akasalahamba uvakasha kagugu wakhe, ngikhathele. Yo.